Aya cappanɗe tati e joweenayi wi'i, amma mama en meɗen jaɓayi tokki ko o wi'i. Ɓe calanimo, ɓerɗe maɓɓe coƴƴi masar. Ɗo Istifanus e tabbitinana ɓe mama en maɓɓe jaɓayi tokki ko annabi Musa wiɓe. Ko nde Allah jomirawo e hoore muɗum metani annabi Musa wari metani kakiraɓe maɓɓe, amma ɓe tokkayi ko annabi Musa wiɓe. Ɓe garti ɓe catal ko'e ganyuɓe waɗuki ko Allah jomirawo wi'ata ɓe nder wolde muɗum. E carel ngel Isra'ilanko'en e dow lawol mu'en daga leydi Masar yaki leydi Kan'ana. Amma nde ɓe kolaki ko annabi Musa wiɓe, sei ɓerɗe maɓɓe coƴƴi Masar. Aya cappanɗe nayi yaki cappanɗe nayi e go'o wi'i, ɓe mbi'i Haruna, waɗan en allaji ardotoɗi en, gam en anda ko heɓi Musa burtinoyɗo en leydi Masar. Nder balɗe ɗen ɓe ngaɗi gagel jinari, ɓe ngartiringel Allah maɓɓe, ɓe kirsaningel cakkiri, ɓe ngaɗi humto gam mauninki ko ɓe ngaɗi e juuɗe maɓɓe. Ayaje ɗe e kokka en habaru ko yahudanko'en ngaɗi carel ko ɓe gonno dow lawol maɓɓe daga leydi Masar yaki leydi Kan'ana. E ɓe dow lawol maɓɓe yaki leydi Kan'ana, leydi ndi Allah jomirawo waɗani annabi Ibrahim alkawal hokkuki ɗum kanko e taniraɓe maako. Nde ɓe ngari haade hoccere Sinai, sei ɓe koɗi ɗon. Diga ɗon sei Allah jomirawo noddi annabi Musa ƴenta hoccere nden. Sei annabi Musa bo waɗi nonno Allah umri ɗum. O ƴenti hoccere nden, o waɗi balɗe arba'in dow mayre e mo suumi, wato o nyamata o yarata ha balɗe arba'in. Mobgal Isra'ilanko'en bo e tonkeɗimo, nde ɗum waɗi balɗe ɗiɗi ɓe ngi'aymo, ɗum waɗi yontore go'o ɓe ngi'aymo, ha ɗum waɗi balɗe sappo ɓe ngi'aymo. E ɓe ndeni ha gaɗa lewru go'o ɓe ngi'ayi annabi Musa jippoyake. Diga ɗon fa sei ɓe puɗɗi metitaki e ɓe mbi'a, kai ɗumene heɓi Musa o ha joni o wartoyayi? Anya bo ko o wiyen ɗum ɗum gonga? Annabi Musa bo e ton sumpotire e Allah jomirawo dow hoccere Sinai. Allah jomirawo e hoore muɗum e juuɗe muɗum e windana annabi Musa attawra dow alluhaje ɗe kaaƴe gam o waddana yahudanko'en. Yahudanko'en bo e ton ndena annabi Musa lay hayre nden. Nde ɓe ndeni ha ɓe comi ɓe ngi'ayi annabi Musa, sei ɓe mbi Haruna maunirawo annabi Musa, kai minon fa min comi e renuki o neɗɗo, en anda bo ko ɗume heɓoyimo. Gam non ɓe mbi Haruna maunirawo annabi Musa, waɗan en allaji ardotoɗi en, gam en anda ko heɓi Musa wurtinoyɗo en leydi Masar. Nde ɓe mbi Haruna non, sei Haruna waɗi rewɓe maɓɓe ɓe kauriti fuu koye noppi maɓɓe. Gaɗa ɓe kauritani koye Haruna, sei o waɗi koye to hiite, o ɓolini koye, o waɗani ɓe gagel jinari, ɓe ngartiringel Allah maɓɓe, ɓe kirsaningel cakkiri, ɓe ngaɗaningel humto, ɓe maunini ko ɓe ngaɗi e juuɗe maɓɓe. Fii jurumɗum. To a yiɗi ɗawta nanki ɗum habaru, sei njanga nder Attawra deftere wurtaki suura cappanɗe tati e ɗiɗi. En nani no yahudanko'en mauniniri fii ɗum ɓe ngaɗiri e juuɗe maɓɓe bo Allah. Ɓe ngartiri fii ɗum ɓe ngaɗiri e juuɗe maɓɓe warti Allah maɓɓe. Kaito ɗo e holla en irishiya imanu ɓerɗe maɓɓe. Nde annabi Musa dilli aliɓe ɗon e ɗon ɓe sali lawol Allah, ɓe ngaɗi ka mauninki gunkiya nga ɓe ngaɗiri juuɗe maɓɓe. Kaito aya cappanɗe nayi e ɗiɗi yaki cappanɗe nayi e tati wi'i, gam non Allah wailitani ɓe ɓawo, o aliɓe ɓe maunini kode. Nonno ɗum windira nder deftere annabo'en wi'uki, onon yimɓe Isra'ila, duuɓi arba'in ɗi gaɗɗon nder ladde, min kirsanɗon marle cakkanɗon? A'a, na ɗum min. On dondake lukuru Allah moɗon mole, kanga e Allah hodere moɗon bi'etenga Rifan, allaji ɗi gaɗɗon gam mauninki. Gam majum mi riwai on, mi yara on ton leydi Babila. Ɗo e wanginana en nder tariha jonde Isra'ilanko'en fuu yawdanko en nyamri yeso e mauninki gunkiji haabe natto e der leydi kan'ana diga gelton sherel alla e munyani be e waggina be gam be gailito dow lawol mudum be tokka wolde mako be ngada ko wiyata be amma be ganyi ha jomirawo monnani be wailitani be bawo gam shiya imanu mabbe o riwi be diga der leydi din o yari be maccunga ku leydi babila to ayidi nana habaru no israilanko en koccha yaaki maccunga ku to leydi babila sai janga der alkawal kidgal deftere habaruji laamu sura chapande tati e jewego aya sappo e jawi yaaki chapande didi e tati e deftere annabi irmiya sura chapande tati e jawe nai e sura chapande jawi e didi a dautai nanki dum habaru alla jomirawo hitake israilanko en gam shiya waduki ko wiibe der walde mako alla jomirawo e tabbitinana en do ko moy bi adama gayudo waduki ko alla yidi se ko wala o hauray e kita alla gam non bandirabe am se kakkilen ngaden ko alla wiyata en der walde mudum ngaden ko alla yidi der jodde meden gam to kawren e kita mako nyalde dargal gam alla jomirawo e tabbitinana en der walde mudum nyalde dargal fuu ganyube ngada ko wi fuu ganyube kolo annabi isa mo o lilai gam hisnuki bi adama diga hakke e kita mako gareka nyalde dargal se ko wala be kalka e der kita alla der hita jahannama gam non bandirawo am an mo holaki annabi isa se kolo damo gam o hisnuma diga hakke mada e kita alla gareka nyalde dargal aya chapande nai e nai yaki chapande nai e jawe didi istifanus wiibe ndenno mama en meden e ngodi lukuru to dum hawrata e alla der ladde kairu hollata alla e wandi e mabbe lukuru dum wadirama nonno alla tindiniri musa mama en meden doni lukuru dum be dillidi e majum cerel ko joshua ardibe be nattini dum leydi di be jabi daga to leggi di alla riwi yeso mabbe lukuru dum bay dum don ha jamanu dauda dauda hebi yidde alla mo yakubu o tori mahuki sudu gam mauninki alla on amma o hebaye mahuki ndu amma biddo mako suleimanu mahindu gada istifanus metani be do annabi musa eno kakirabe mabbe ganyi waduki ko annabi musa wiibe e fuko annabo en alla wiibe gada annabi musa eno alla jomirawo hitoribe gam shiya waduki ko wiibe sei istifanus nyamri yeso e metanki be do lukuru wato to kakirabe mabbe gadi ka hawrutuki e maunina alla der ladde charen gel be gonno dow lawol mabbe diga leydi masar yaaki leydi kan anandi be goni joni yahudan ko en e mantitoro wuro ceningo wato to be mahi e be maunina alla e be nyuma wala to hani dum maunina alla sender mago amma do istifanus e tabbitinana be kakirabe mabbe maunini alla der ladde der lukuru na der wuro mahango nombo be nattidoy e lukuru dum der leydi alkawal e jamanu joshua der lukuru dum bo kakirabe mabbe gadi ka mauninki alla ha jamanu dauda lamido aya chapande nay e jewego o wi dauda hebi yidde alla mo yakubu o tori mahuki sudu gam mauninki alla on amma o hebaye mahuki ndu e jamanu dauda lamido dauda nyumi der bernde mudum no wadata kambe yahudan ko en e be jodi der cuudi nyibaadi amma e be maunina alla der lukuru gam non dauda nyumi hani o nyiba wuro seningo to be kawrititta be maunina alla amma alla jomirawo jabanaimo gam dauda lamido honi duddum wari yimbe dudbe gam non juude mudum senaki alla jomirawo wiimo juude maada senaki gam a honi a wari yimbe dudbe a rufi iidam gam non a mahanta ya muro seningo seni biddo maada suleimanu mahanta yango non bo dum wadi gada maide annabi dauda biko Suleimanu mani jomirawo wuro seningo ngo yahudan ko en mantitorto e be nyuma to nander mago wala to hani dum maunina Allah gamnon Istifanus e tabbitina na bedo ko to e to bi adama woni fu wawa e maunina Allah jomirawo na sai lalle nder wuro ceningo tan no yahudan ko en nyumata gamnon o holli be ay kakiraabe mabbe maunini Allah der lukuru der ladde ko dum ma wuro ceningo aya chapande nay e jowetati yaaki chapande jawi Istifanus dauti wiki Allah jomu mangu jodata ko der cuudi di himbe mahi nonno annabi jowi jomirawo wi do woni jodorgal laamu am leydi woni to jowaimi koyde am iri ndu yesudu mahantoy yam nde wigere siwtotomi na e bawde am tagirimi dum don fu do Allah jomirawo e tabbitinana en o jodata ko der wuro ceningo nonno yahudanko en nyumata gam Allah jomirawo jomu mangu kanko tagi dow e lei gam non Allah jomirawo jami wiki nde wigere mahantemmo gam Allah jomirawo na o neddo Allah jomirawo jomu mangu e teddungal tagudo dow e lei e ko dume e ko moye jodata ko der cuudi di himbe mahi dume woni ma'ana dum Allah jomirawo jodata ko der cuudi di himbe mahi Allah jomirawo na o neddo o jodata ko der cuudi di bi adama mahi Allah jomirawo e mo kotoy wala to jahata to Allah wala bi adama to woni tan woni Allah jomirawo bo o ruhu wato e mo kotoy wala to wala na bo bi adama to jiida mo don tan o woni gam non Istifanus e tabbitinana be do bi adama wawa e maunina Allah kotoy to woni fu na se lalle der wuro ceningo tan Allah jomu mangu jodata ko der cuudi di himbe mahi nde Allah jodata ko der cuudi di bi adama mahi holli won don e wodi to o jodoto na to bi adama mahi sei to o mahani hore mako to Allah jomirawo jodoto woni berde bi adama gam neddo na mahadi bi adama amma mahadi Allah jomirawo e hore mudum gam non Allah jomirawo e lawal ruhu mudum e jodo der berde bi adama o laamo en e lawal ruhu mako gam gaden ko yidi der jonde meden gam non fu kolido annabi Isa mo Allah liloy gam hisnuki bi adama diga hakki e kita Allah gare ka nyalde dargal Allah jomirawo jodo to der bernde mako e lawal ruhu mudum gam o jodo jonde seninde ko labde Yesu Allah afami dum bandirawo am Allah jomirawo hokkuma famu dum amin hande e wodi wobbe nyumobe der berde mu'en bo yahudan ko en be Allah jomirawo nanta do'are meden sei to wonde wigere tan to anyuma der bernde mada Allah jomirawo nanta do'are meden ko bo dum mauninta Allah jomirawo sei to wonde wigere tan sei pama do wiki namnun bi adama wawai maunina Allah to woni fu Allah jomirawo bo nanai do'are bi adama to woni fu na sai lalle to yahi wonde wigere gam Allah jomirawo e mo kotoy Allah hokkuma famu dum amin.